Yep.
JX Record on the beats.
Yep, yep. Deep Blue. Got it. How many time on the waiting? Biti haina maseke, weka tu kama ni tamu nelete. Mistari nayo tuchomeke. Usafi soroo ni kutupia. Utozi pesa sokodi pia. Maneno machafu sunzuri tabia. Kicha za rafu kwa life tamia. Pigia mafoto kupost. Nyamwezi mwingi utakukost. Bomare Jamaica na pigia makofi. Peni kiandika na pigia magoti. Yanine kutaki unangangania. Jibu la wongo taja kumia. Sipendi mshikaki kugaramiwa. Remember benteni gatuni pia. Kupenda penda zile slow. Nongea jibi usap. Mafendi za essence fear. Zamiako pia inafatia. Kwa budwa tipuako mwiko. Yunani ndo sufulia. You steady for happiness, so mshiko. My man, taja kumia. Remember me. Remember. Remember me. Remember me. Remember. Remember me. Remember me. Remember. Remember me. Remember me. Remember me. Remember. Zero waka waka Mombasa Kibera Tabata tunakamatia. Goma lisha waka mateja vibaka Wasafi tunabambia. Mwaga na kreti za beer. Soda kwa watoto pia. La leo kesho najutia. Ni mweno guna bamia. Jani muda mbugu. Undunu dundu nyumbrenda tunu.